onye eze
kambuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
ibobo gara n'ili turugola
onye eze
kambuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
ọnụ ụzọ nke ndụ isi ala mụ kambuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
ịbụ onye okike ịbụ onye onyinye kambuli egelu n'okwesịrị gị onye ụba na-ebere esepụoro m gị ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị unsearchable in wisdom unquestionable in power ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị your rulership has no end ụda soro na mba ruo na mba isi ala mụ jehova mụ
onye eze
ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
arụmụ eburu nsọ anụ ọzọ inye gị ekele ruru gị ihe niile nwere n'ụwa ha niile bụrụ nsọ anụ ọzọ inye gị otuto ruru gị jehova m ndị mmasị ndị nọ n'igwe ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ ndị okenye iri abụọ na anọ na tupuru gị okwu n'ala ịbịara ka mmadụ n'elu ụwa egbuo gị ka ntị ruru ma na ị na-achị were ebighị ebi eze m ha eze m ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
igwe gidigbam gidigbam
onye eze
ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
otuto niile bulie elu ya gakwara gị ka mbuli egelu n'okwesịrị gị ebube dike olumekele kwakwa ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
ihe m kwuru ka m na-ekwukwanụ ụmụ ibele ebere chineke m eziokwu eziokwu akarịrị meri tile amara gị n'ebe nọle jehova m ọ na-apụghị ịkpọcha ya m amara gị na-arụ ma karịala n'ufe mọ ngosi gị n'isi m kwalifikeshọn merughị ya chukwu medị ụba na-ebere esekpuoro m gị onye ebube daalụ ezele
oruru gị
onye eze
ekele niile buli elu niile n'oruru gị
onye eze
ọjịja mma niile nsọpụrụ m n'oruru gị
onye eze
isi ala m naanị gị nwe ya were ebi ebi n'ime ndụ m
iwe onye eze
ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
ka mbuli egelu chukwu n'okwesịrị gị eze
onye eze
ka mbuli egelu chukwu n'oruru gị
onye eze
ụba gị dị metetu godi ya o
abasi sọsọ ṅụ
abasi amala m ya kofi toro ọmụdotubọ ya kofi ekọ
anyị enweta eje jehova
ami moyo mkwe I am masia masia ochi razele machikwa mwang eze ifanyaka dedo mwewu adada akanka iwezele isi alame Giddy bum,
yes,
Cambulia Gelu, no question,
oh, yes,
Anna Mabuli Gelana, my Pisal and Yakin,
yes,
Anna Majaki Manama Sapura,
yes,
Anna Menda got to turn a rookie,
yes,
baby, Chukunare Kele,
oh, yes,
Dalu,
oh, yes,
Cambulia Gelu, no question,
oh, yes.
Name higher, higher. You deserve my praise forever, Lord.